Tito on the beat.
Ngiyacela sithandwa sami ungakhohlwa. Lapho sasivela khona ungakhohlwa. Ngoba uthando lwami alunamali. Luphuma enhliziyweni nguwe wedwa dali. Ungangishiyi uma usuthebile. Tell promise, promise, baby. Unga soze wangishiya ngedwa. Ngenxa mantombazane amayanga mahle. Kodwa wazi lutho ngathi. Tell promise, promise, baby. Uthando lwami aluthengwa mali. Saqala phansi singena lutho baby. Ama jeans edabukile kodwa uthando lwethu heavy. Sihamba ngezinyawo singena rain singakhali. Ngoba besinothando that's all we need. Njalo ngibona ulwa ufuna ukuphumelela. Ngakubamba isandla ngithi qhubeka ungaphela amandla. Namhlanje izinto ziqala ukuhamba kahle. Yesaba nje ungashintshi ngale mali. Ungangishiyi uma usuthebile. Ungakhohlwa izinyembezi zami. Ungakhohlwa wobuthando lwami alufani nabo. Ngikuthanda wena.
Chito on the beat.